Enda wana wazi uti nyamfuna nyamkanda. Enyamshata lotali.